ebisera bingi madale byemmazenga neubeyo joli wandimbulidde kitufu oba neneeyiyanga wakyaliwo akadde eno munsi y'omukwano siina mulala gwe ndowoozaako okukira gwe oli mupenzi gwasanyusa obulamu bwange baby wafuuka kirabo kyange baby oli mumusayi gwange crazy and I'm falling for you baby this loving is only for you crazy ebisera bingi madale era mukwano manya wadde olina obusungu kuba ku mazaalibwako saalabikanga bwe nasuubiza nsonyiwa nsonyiwa eno munsi y'omukwano siina mulala gwe ndowoozaako okukira gwe oli mupenzi gwasanyusa obulamu bwange baby wafuuka kirabo kyange baby oli mumusayi gwange crazy and I'm falling for you baby this loving is only for you crazy gwasanyusa obulamu bwange baby wafuuka kirabo kyange baby oli mumusayi gwange crazy and I'm falling for you baby this loving is only for you crazy